Tuna, 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 tuna. Leo ni leo msema kesho alikosea cause. Leo party ni kuplay, hakuna kupose. Kama party ni madawa tuna overdose. Usingizi offline, hakuna kudose. I'm in love in this club, niko in love. Wengine single single, wanasaka love. Kuna mademo wameolewa mpaka wana rings. But leo wameficha ndi wapate drinks. Atu
niko single, leo jipe na mi. Nimekam peke yangu na sinatali.
Oh, right now party on the air. Tutatoka ngware, jue kitokea. Hii ni shida, hii ni bala. Leo ndiyo ile day utakubali baba. Nice party, nice chicks, nice guys I say. I feel free like a bird, today is a holiday.
1, 2, 3, 2
1, 2, 3, leo kuna bash. Na kama ni mafisi tunadivert. Tulizima gasimu siku divert. Manati na mababi wanadivert. Huyo dem ni walini anabaika. Wangu amedunga mini unadai what. Watoto ni wazuri kama laika. Usiku kama mchana wanawaka. Chantel angekuwa angetokelezea. DJ kwenye booth amepotelelea. Ni mikono na miguu zote in the air. Unajua ni jea, leo lazima katapenda kakilego. Vunja mifupa kama meno bado iko. Weta leta mbili tatu ivo ivo. Na watu wako moshi kiombito, ivo.
1, 2, 3, 2, 1
tonight. Let me love it 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 tonight.
Kwenye big tarak.